Ministry y'ebyobulamu efulumiza ebiragiro ebijja ebyobulamu ebya Standard Operating Procedures SOPs n'ekigendererwa eky'okutangira n'ate okusaasaana kw'ekirwadde kya Ebola eri mu nkungaana ez'olukale, enkungaana z'eddiini, emirimu gy'ebyentambula wamu n'emikolo egy'okuziika. Ebiragiro ebijja bino ebyafulumiziddwa Ministry eyebya Department of Health Promotion byetaaza nate okukebera abantu ekirwadde kino okusobola okukuuma obuyonjo ennyo ddala wamu n'okulekawo akabanga mu bitundu ebitwalibwa nga ebiri mu kabi akamaanyi ddala ak'okusaasaana kw'ekirwadde kino kya Ebola. Wansi w'ebiragiro bino abategesi b'enkungaana ez'abantu abangi balina nate okutegeezaako ab'obuyinza ab'ebyobulamu aba district ng'emikolo teginnategekebwa. Ministry yagambye nti ebifo byonna ebiba bitegekeddwamu enkungaana ennene birina nate okubaamu awanaabirwa engalo, ekifo awakeberwa abantu wamu n'abasawo abavunaanyizibwa nate ku by'obwerinzi by'abantu n'ebirala ng'ebyo.